Zemalas.com is the answer.
Simoni, kuponda pakarire Simoni. Anzaka Simoni kumarozeran, kuponda dipamazi sakumira Simoni. Kuma onani onani,
onani onani, onani onani, ha onani.
Simoni anaenda pakarire
chafa chafa
kumaponda pamwamba pamadzi
akuti chafa chafa
kuenda pamwamba pamadzi akuti pangono ndipangono waemba kumira miendo kulowa mpaka mchiuni ambuya namkwira ndipatse dzanja adamkoka Simoni abwere pamwamba akuti onani 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 ati Simoni akuenda pamwamba pamadzi
chafa chafa
kumaenda pamwamba pamadzi
chimodzi modzi ndi moyo walero
lavuto mwewo ena kumira onani lavuto mwewo ena tikuenda onani kuti taitanidwa ndi mwini Mulungu chiponde mavuto kumosa mira onani kuti watigwira pankono Yesu tikamaenda panyanja kulibe kumira ndikuti vinani vinani anzanga vinani ndikuti vinani vinani vinani
Zemalas.com is the answer.